ageko yoyibona la pemfabeni bino yabona nizamo yamiyonge ageko yoyibona la pemfabeni kodwa yabona nizamo yamiyonge ageko yoyibona la pemfabeni sebe yoyibona nazulu nizamo yami bayoyibona nazulu isi yoyibona nazulu nizamo yami bayoyibona nazulu abazali bami bangizala bangishiya kanje abukho abakushimuva abazali bami bangizala bangishiya kanje abukho abakushimuva abukho engasala nakho abukho abakushimuva abukho abangishiya nakho abukho abakushimuva yaza abukho engasala nakho Kuba salemuva, konke ngikwenzayo yinzamo yami ngikhala phansi. Kuba salemuva, konke ngikwenzayo yinzamo yami ngikhala phansi. Kuba salemuva, ungangifanisi nawe, ngeke ngifane nawe.
Ngikhala phezwe ngikhona,
ungangifanisi nawe, ngeke ngifane nawe. Kuba sale muva, konke ngikwenzayo yinzamo yami ngikhala phansi.